kulanka oo dad wadaaga hayo waliba qaban qaabiday wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dawladda Koonfur Galbeed iyo waliba lanku hadalay aqbado jare iyo sidii xal waara lanku heli lahaa xaalufinta geedo waliba ku qayb galay la taliyaha madaxweynaga diniga warfaafinta odayaalka dhaqanka qabira oo ku darira jaamacado iyo ururada bulshada kulankii waliba maalmo u sadareere diirada laga saaray sidii walonku qowda lahay saameynta isbeddelka cimilada oo eedka aan saameeytay deegaanada iyo madaxdii ku qayb galay waliba ay ku hadaleen sidii xal waara lanku heli lahaa isbeddelka cimilada
maalmaha qoraysa macnaha wajeedada inni wal iswarsanaan walaa iswarsanaan ma siya ka agda ammoo duuri waha wal ka saabsan cimilada iyo ashjad cimilada isbeddelaysa iyo cimilada meel la raayo meel dalka may faa'iido leh may khasaare leh dhir abuurista iyo dhir nabaad guurka iyo dhulka dhirtay dhulka nabaad guuri may shilay dalka dadkana ma gaar faa'iido badan geedkan oo tiintiinka la rabo si kasaasan iyo wadanka ka baxay wali la raayo tiintiinka hal talaabo dadka oo dhan tiintiinka la talaalay sidii la koray magaalooyin badan oo dulin fadhi ilaa janaale ilaa iyo marka iyo walaagas oo dhan dulin fadhi baa way la raayo mashruuci baad elinti shalambood isbeddelka cimilada hayd marka wal oo sunna ee wal ha jar jariyo wal hada adduunka ka bilaawday ma marka dhibaato insheena isbeddelka cimilada hadii hawada la wasakhay hadii badda la wasakhay hadii meel raay dhulka la wasakhay sidii bay way insheena sahay dadka baabiyaas dalka baabiyaas geedo baabiyaas isbeddelka cimilada haddii cimilada nisbadlo safayl oo wanaag nisbadlo waliin horseedaa se barwaaqi in cimmi iyo caafimaad aan horseedaas
bin aadankamay buuha ilaahay si tii arimaa asaabaqum min musibatin fa bima kasabat aydikum marka bin aadanku walaayo sababayna kumad atay isbeddelka cimilada dal ku sheekiya wal daqib bin aadan gacanti ku suubsadaayeen way ilaan dhulaa marka bay wala xaalufiye dhulkiya marka bay buuha dhirteelu yaru ku guree ani wala ka awr isku dhaaf hoob aadamay ba geedo ibada la dagaalamo nabato meel hoodhumay baba naqadaasan meel oo saxare la madegaan onon hada sanadkii in ka dambay sanadkii hadanka ka dambay haqaayidana sakan wayna dhahanayeen bedelahay dhahanlay qobadaa tamaa barroki oo haqaayida qobadaa nafar sheebal waysiin walaas oo dhamaamay baba sababtaas oo isbeddelka cimilada ay sheenahay marka wala on dadkan ku wacyi geliyaan may baba ataa inay oo geedo gaas wal geed la abuuro la ina qatamaa in geed oo la dagaalamo liin gooy inay naqoto dadka oo deegaanada degana baadiida degana dadka dhul dhamaay baa dhulka xaalufiyahayo geedi qoynaya guraya dadkan dhulayda geed in jeegnay inay waydiisada koodi dhii jartay hadalkan oo marka may walaal la ka dhisada waxa guurayaan ba may ba geedo oo inji oo qoynaayeen oo xoolaagi daaqayaan marka way ya la taargetsaday oo hadaan in kala dheeray hiriirig iyo xirirka iyo
ta dhaqaalaha ah tan hadda banaadanka eedan danayo may ba tan dhaqaalaha ah haddii geeka ma jarta baydho meel oo masawir leenseedo oo beesan laga biyo beerta sayti walaal leenseedo may lay ba yaani deegan faylo cagaaro yaani sawir qurux badan lagu qaado kor laakiin hoob lama deegan haado fan lan seedo faday male so maba eedan ka talaysada malaaq maxmud haddii sheegay intii oo la kordhiyay aan dadka la bar yar intii oo la kubalaa climate education oo la kubara deegaanka faa'iido yeelata iskuulaadka la ku wacyi geliyay yaani adduunyada kale maba leeyin lan kasta geed u sii jiray oo la kama taaneyo sadaw nadalnin wax hadda tusaalahan aniga markii is dhalada waayidii hore neefko loo ee neefko erin la sii jiray isluwiinadaan markii aniga intii isluwiinadaan xoolo jeen badadaan saasoo kale intii aniga ma la raayso qof kasta geed la kaman taanayo geed saxnaanayo leen samay intii iskoolka soo dhigado ilaalsada magaashiid in ka qor waqtigu soo abuuri yaani yaaki jeeladan oo dhaytan ka dhirna anaga hawo geed soo aragantii soo siib wana hadda ardayda taana hadda ma fahansan geed hawo aragantii soo siibeen marka climate education kaas iyada muhiim gay